This is an MUT Radio podcast.
We do have someone now, Owazi Uayanda Ndlovu, naye who was a very close friend with Uayanda Ndlovu, naye who otewasia on MUT Radio. Buti, masikubuse sikwamkele ku MUT Radio.
Yebo, sawubona, sawubona.
Yeah, buti, ninjani?
Ngiyaphila.
Yeah, today we are actually paying tribute to Uayanda Ndlovu. Naye was an MUT student and your friend. If ungandilungisa njalo, but I think it was your friend, ne? Briefly tell us about Uscroof, as besaziwa as Uscroof. Uscroof Uayanda, ube muntu onjani futhi?
Uscroof bekuwumuntu ne energy grand nje, ungenankinga nabantu. Like every time nam before ngumazi, like bengizwa ngaye kuthiwa there's this guy who host my club in, because I was friends with his older brother. So the time ngihlangana naye, he had already heard about me now in fact. So he was a good person. Akaze abe ngathi mhlambe uyakucwasa ama usondelene naye. He was a good person ngoba even nami ngumazi for a whole 2 years and we've never had like an ugly fight naye. Kwakuwumjito grand nje.
Umuntu njani, umuntu othanda abantu, umuntu nje ojabulisa abantu. As you were saying that he was besoloke uMC eindaweni eziningi, ngabe umuntu nje velo njalo ne public personality, umuntu othanda abantu nje.
Yeah, bekuwumuntu nje othanda abantu, hence he was a host yes my club in most of the time. And nami ngendlela engahlangana naye, ngahlangana naye vele host kuzomela ngiperform lapha. Indlela ngintroduce ngayo kuba ngathi umuntu okwazi wayina leyo nto. That's one thing engangiyithanda ngaye and still ngiyithanda ngaye because he still lives on. Like ithi wayekwazi ukukwenza ufile ngathi kade akwazi bengakwazi. Like wangazi ngalolo suku ukuthi ngoba kodwa inkathi ngibingelela ngokuthi hawu uyata reps uyaphila njani, ngiyasithanda isponsor yakhe, yabo wayina leyo nhliziyo nje.
Mfethu, nginxa yesikhathi, but tell us nje ukuthi how did you guys receive indaba zokudlula kwakhe emhlabeni? And
I beg your pardon.
Ngicela usitshele about ukuthi how did you receive the news of the passing of Uayanda emhlabeni as like amajita wakhe yonke leyo nto leyo.
Kwaku-trick mfethu because mina ngabona nge-status somunye umuntu esingazwani naye because base bezwile abantu ababesazi kodwa babengafuni ukukhipha out there ngoba babengafuni ukuyikholwa leyo nto. So kimi it was tricky mfethu. Ngacabanga ukuthi khona umuntu ophula iprank or khona umuntu owenzani nganganaka nje because I had spoken to him the day before. So inkathi sengizwa ngomuntu engizwana naye, it was painful because I was alone at the time, ngangingekho nabangani bami bonke, and it was painful. Namanje still looks so painful. I think it's gonna hit home mase ngifike kwi funeral ngoba for now I haven't even dropped a tear. Kusabuhlungu.
Your message, your last word message nje to the family, the friends baka Scroof nje buti nje briefly.
All I can say nje for now uthi condolences to the family, to the friends and to everyone, and still it still hasn't hit home but ngifuna ukuqamba manje. It's really painful ngoba besisazosebenza strong and the only thing engiphatha kabi it's because I didn't attend the party yakhe. I look at the rapper ngiyafisa ntwana yami ukuthi uperform kwi party yami and then I wasn't there. That's so painful babe.
But then Fethu, what can we say? Siyabonga kakhulu. He has been a good friend. Obviously akwazi ukuthi umjita wakhe ne right. Siyabonga kakhulu but for your time man. Inkosi kakhulu. Right, that was Darebs, Darebs, one of the artists at Mangosuthu University of Technology. Ubengomnye wabangani bakhe ke Uayanda Ndlovu. Kwakunye ke besinaye no Innocent earlier on the show, besinaye Innocent Ngcobo, who is also a friend of Ujabulani. Ingabo babili abafowethu bangalala ngokuthula bafo bathole iphisi. Kamela mndu awithukelese nakuhlengiwe uthi sewakhile.
This is an MUT Radio podcast.